Wena ufunani ulabani ngidithengele imoto kuthi ngenze so umbhekela phansi njengamehle ikhofa bathi wena ufunani ulabani mani ngidithengele imoto kuthi ngenze so umbhekela phansi njengamehle ikhofa utshela ufunani enoma ulabani nginike konke tshele mina wena uphuzane ngithengele imoto drop top tamandok angithi uyazi ukuthi wena money talks angitshela ufunani enoma ulabani nginika konke tshele mina uphuzane ngithengele imoto drop top tamandok angithi uyazi ukuthi vele money talks ndalisondela ngithi abheke usando ufuna nomthandazo ngithi sivele sere buthatha iy'ngane zonke zithi ngithi ndalisondela ngithi abheke usando ufuna nomthandazo ngithi sivele sere buthatha nganezonke zithi
I see my name. 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%